Hey, yo guys, welcome to the Real Radio Podcast by me, Onyato, and today I'm joined by
the Super MC.
You may introduce Kawale, my MC wa Safaricom wa Roadshow.
Hey, Edwin mwenyewe pale.
Ehe. Na leo sasa, nataka tupigie story fulani hapo. Zimekuwa ziki run sana kwa mtandao about there is a specifically for this, for some content creators who have tried to build a wide space particularly for men. John ndio tunadai to discuss. Pia tulete madam saa ingine watuambie about feminism, si ndio? So about what the masculinity tunafaa tu bonge leo na yenye tunafaa tukina insight. Ni why is it given space openly even for the other gender to access it, si ndio? Kitambo kulikuwa na traditional teachings kwa rites of passages, that is circumcision. That's where elders walikuwa nakuja, wana initiate the boys, wanawafunza, wanawaweka into men, si ndio? But squeezy sasa, it is the opposite. The internet is tending to initiate and circumcise the boys to manhood. Is that space being created for a purpose or for destruction from even the other gender?
What I know, kuna two sides of a blade. So in as much as the internet ni educative, see kila mtu when I chukua the educative part of it. So masculinity, now for in our current situation sahi, our current times, na ime drop down na kitu 50%. Uki compare na our parents time ama hizo times zingine kwa nyuma. Before there were strict rules then it's going to define as a man.
So nini imefanya hiyo masculinity imeenda chini sana?
Thing one, ni tuseme ni openness, unajua?
Openness.
Squeezy dunia ni ka global village. Kila kitu unapata pale TikTok, kila
through the internet.
Internet pale IG pale ni unapata tu kila kitu. So, sunaona sasa hata kuna emergence of communities kama LGBTQ.
Na zinakuwa accepted.
Na zinakuwa accepted. But kitambo kulikuwa na marriage was an institution.
So, vitu kama ilizo LGBTQ sijui nini huko Z, azikuwa kwa masculinity teachings za waziza, si ndio?
Wewe kuna mali ulikaa chini ukasikia ukaambiwa eti wewe utafute mwanaume.
Kitambo baadhi ya kukonga hivyo na nini ugasho.
Ushoga. Yani it was unheard of. Hata kama ilikuwa, hakuna mtu angekuwa proud of ushoga. Aunge mention mbele ya watu. Nike ilikuwa forbidden. Nike ilikuwa blasphemous.
So pia awa sewa wenye wanaanza kufanya hizo maugasho, manini nini. Sasa, awa sasa walikosanga kufunza masculinity.
Not that hawajui ni against other people's opinions. Wanajua, sindio? Kitu ni wamekuwa kumekuwa na a lot of leniency kitu ya kwanza
from the surroundings. Watu waambiwa kweli au honest na them.
So I love plus the western culture. Kuna venye unajua western culture ina embrace hizi vitu. Like huko wana believe.
So meaning is it sasa unajaribu kusema western culture ni less masculine
actually? According to mimi, according to how I was brought up, in a natural African family, the Western culture, iko way feminine, like masculinity yake iko chini. Juu huko unajua huko like parent kuna vitu zingine parent akukazii. Like sijui unamwambia sijui.
So the kid grows up being soft.
Okay, wanaita open-mindedness, but ni kulegeza tu kamba wamelegeza.
Kwa giving kids more freedom before time yao ifike.
Juu hata ukiangalia zile ancient Britain huko.
Na mbona ina happen kwa developed countries sana?
So unajua huko kitu ya kwanza lifestyle ni trend. Unaona? So tuseme kukiwa na tuseme kama Lil Nas, sura mtu kama Lil Nas ni mtu ame come out proud as gay, but at the same time career yake imeshika, so he has the money, na so akiwa na hiyo the money na the fame, kuna power ya ku control wengi, you know. Juu wengi wanamchukulia kama model one. So they tend to copy what the model is doing, eh?
So the models are drifting into being more feminine, because when you are less masculine, it means you are being more feminine.
Hey, it's either you're on this side or the other side. You know,
akuna 50-50.
Akuna hapo katikati tisijui kama. It's either you are ni Batman, ama we ni ama we ni pussy boy.
Ama we ni bwe.
So masculinity nayo ime drop drastically.
Yes. So is this gospel ya watu kuingia online kusema sema hapa how men should behave nini? Good.
It's good to remind men they are men.
But wao woni ati sasa inatend ku give more secrets to the other zenye azifai kujulikana. Kuna vitu sacred.
Eh.
Unajua kitu sacred, ujim mbona ni sacred until you are that person. Umecheki?
But let me tell you, ingekuwa eti unaweza fungua YouTube channel lenye watu wanaweza subscribe hapo wakuwe only men. Usikizi channel za masculinity zote zingekuwa zina address men. Lakini sasa shida ni like kwani Kibe akiongea si ana addressing the men. But unapata audience iko na the female. So the female wanachukua hizo.
Sio ni kama nini? Sasa si unaona kama hiyo female anakuja kuona mseka Kibe. Sio ni kama dem ame sasa ule manzi mwenye aliwanga umse wa manini Madrid. Alitumwanga na
mazipo.
Sule ule manzi mwenye nini? Alitumwanga na wase fulani kuja kuwa umse wa Madrid, Samson.
Oh, Delilah.
Si ati kusema ati
Madrid.
Sindio, si Samson alikuwa na Madrid.
Mras.
Sasa si ati kusema mafeminine ni enemies or something. But sasa what if ni design kai hiyo sasa.
But si unajua like ata,
sasa ama demo na kuja tu kuchungulia kujua rada.
Yes, of course wanakuja kujua oh so this is how the men live, eh?
Yeah.
Hata sisi tuseme hata wewe unaweza watch podcast
but
ya
msiakijua msiakijua like your way. Sasa si amejua siri yenu. Unafai kujua.
Lakini sasa unajua hakuna means zingine za kurelay hiyo info kama si social media. Unajua social media ina spread haraka.
Si waitane masemi na hapa wafanye kama Dr. War. So, anakuja Nakuru, men wa Nakuru, hivyo hivyo, anaenda country.
Badada akiweka hapa seminar si atongea na mic. Siku na mama dada pia tu hapa kuja ama hizo siku abani wa mama wote. Wa mama indoors.
Sio mama wote anaeka security nje.
But thing is society excuse me accept norms zingine zenye iko in accept kitambo unaona. Juu time imesonga pia things are different. Watu wana unaona like kitambo atakuwa
society ina drift into being more less to being more careless hivyo.
Actually it's a new era. An era yenye iko na my dress my choice, my couple my choice. Unaona iko into that era yani. People are given freedom toka kio wadogo unaona. Juu most of the people
isn't that sad to a country.
That's very sad actually. Juu for us when tunajua what sanity is, eh? Like awezi raise mtoto wako if seme you raise a daughter for 21 years akuja kwambeti meet my girlfriend how who where
ban,
eh? Umembraise ukiwa na
pia the law unajua iko against that because when there is a time amenda US akaulizwa do you support easy gays nini akasema the traditions do not allow that now these traditions are so like they were so sacred because up to now kuna vitu za ancestors wetu zenye hatukujua na maybe hawatuambi for a reason mecheki. So Mimi, I think it should be like that. That's how masculinity space should be.
But, so, unajua for a country like Kenya, sasa venye tulipatanga independence, tukaza kuona vitu the other way, sindio, like tunaza jismamia, unaona. So, peer technology kaka mean, ideas zikakuwa exchanged, unaona. So, hapo kwa ideas kuwa exchanged, ndio hapo ndo tuseme masculinity ilianza kupotea. Mimi kutoka hapo ndo masculinity ilianza kupotea.
Unajua hizi ideas zilikuwa zikiwa exchanged unajua zilifanya like watu wakaanza ku accept not watu wakaacha kuwa honest. Juu maybe to some reason unaweza taka ku accept kitu ya mse ati ndio get something in return
like, nache. Si ndio hiyo unaona. So unaona like hata US wanaweza amua tu waseme tuseme tuko kwa financial crisis, useme in order to wasaidia as Kenyans, lazima mpitishe laws zingine kwa parliament ili mkuwe mnapata grants kutoka kwetu, unaona. So sisi kama Kenya waseme among the laws mnapitisha gezi mama nini zikuwe legal, unaona. So si Kenya juu na si nani tunataka pesa.
So we have fallen with our traditions. Actually, so the masculinity is no longer existing or something.
Actually, masculinity in the near future inaenda kuisha. Niulize reasons why.
So reasons unaweza sema kama again before next show.
Juu masculinity inaenda kuisha reason people don't value marriage, unaona? Watu wako ile ya me I can have a baby daddy
yes.
And still unaona like see issue ya mtu, and as long as niko financially stable I can take care of my kid.
Mbona kukwanga na ma baby daddy huko kitambo kwa saa ya wazai wetu?
Sijue kitambo
hivi unaambia mziza ati leo you are a menace to the nini,
ati dema na kujia anakuambia eti niko na mtoto wewe, unamwambia show me the father I am not the father, I know
na unajua ile kwa imepangwa.
Na imagine kitambo people were having even up to 6 wives
bana.
So but always kuja mwambia mzee eti sijui I have a daughter here, where is the
father?
Unless the father died. If the father did not die you are a hoe, unaona. So yo, lakini siku hizi perceptions ni different, unaona. Juu watu unaweza pata maybe dema kwa independent sana, unaona aina ya kusubua na bibi na baba in the name of kunikazia kama husband. So siku hizi marriage is institution imechukua hivyo serious, unaona.
But kwani our lack yo nature na nini masculine energy. Like, na get unajua mse the more unazeeka the more na realize ukuwa unaanza kuwa lonely, unacheki
but unajua madem ni different. So like kitambo kulikuwa na hiyo dem alikuwa anajua mimi my role, tuseme na natural African family, my role mimi ni kwe ni olewe nipeane watoto na nikuwe submissive to my husband. Doesn't matter if the husband akona watoto na wives kama sita maini bora. But wewe you should be a wife to one husband,
to one husband.
But a husband anaweza kuwa a husband to many wives, unaona,
many wives.
So men were given that role, women were given that role. But so time it changed. Tukaanza kufunzwa sijui kuna freedom of nini.
So is it so this freedom ni kama ni poisonous, because the more you are exposed to things the more you you are curious, anxious about doing them.
So you
tend to drop your core values, your nini.
But imagine with the same freedom ime open up vitu mingi, unaona.
Yeah, so ni watu watumii space power hiyo freedom.
Ni mtu ana misuse hiyo freedom au ka space anaka misuse, unaona. Juu in a normal African family wewe ungezaliwa uinherit mali ya baba yako
bana,
ukue chief uko home. Sai ndio wewe umekaa atione jume umekaa chini ukaunda podcast yako. So you have your own thing running, unaona.
Yes,
kitambo ulikuwa wewe una run family business, unaona. But say you can start your own thing. Uame huko nje
so this is a positive influence
of that freedom na, but at the same time kuna two sides of a blade. So side nyingine pia inafanya watu anajua akishafika 18 yeye ni adult. So uwezi mshoshe. Anaweza afanya stuff anataka. So ingekuwa ile mzazi amemkazia you do this according to even inafaa kufanywa, ange live the other way, unaona
kabisa. Which is a very very mchungaji.
Ni ulimi kuteleza. So ingine kunywa maji.
It has been a nice episode mwaze. Hii discussion ya masculinity tunafasa. Tutafute siku tukwe na mademu huko. Na sisi hapa. We make it major. This is just a highlight.
Itakuwa moto. We kwa hiyo nyumba mtakaa kwe. Meamua mwiti ya watoto wa hawa. Na wana wa Adamu wa rostiane.
Isi kurostiane. Hii ni kuelimisha na kupiane emuli. Elimu.
Unadhani unaweza shinda mwanamke debate? Unaweza.
Sini kupiana points tu, unafunga masikio, anabonga.
Your podcast itaishia katikati.
Lakini tutakuwa tu happy wakikuja, we share ideas by this, ndio?
Keep posted maze.
Yeah, until next time guys, I'm your host Onyato. Subscribe to this very wonderful podcast by Onyato.
At Real Radio.
At Real Radio Group YouTube. and Instagram, follow me at Onyatro. Where's your, I will send me a follow.